Koparakaucha.com. Stay tano, stay tano.
Bare fit on this one. 104. Mag 4-4. Drums. Ya uno. Talk to him.
Ka crush busy kalen stati burada. Kuvidi mana lemo na mo new lover. Alo tafia mpwile eka da zanaza. Chiko la boko ndo alina mulaza. Shingi la baba shidi sheshesu. Keka ime posha la pwile kefi. Esno kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki. Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti. Ndombolo chikangambu sheleleti. That's why kumbe chapo tetulu sebeti.
Awe, kitu ya zilevo kuna fuma.
Awe,
kitu ya zilevo kuna fuma.
Kembo jetia ya sewa kapa.
Awe, kitu ya zilevo kuna fuma.
Uka vidi kujemo kwa titiki taka.
Sleeping on us, Muma Nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulu tumi na mafela. King Buga na uno pa wulila vetuela.
Fibiongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Katech best na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga. Awilo,
awilo lo dandi kale. Vena kanda bongo na pepe kale. Agusi mavele lo keto ya mbongo. Pumpumi na dansi watambo mulongo.
Mbata wango lupungu ni sondes. Eko sefintu lupungu lapa konga. Kati ninole ipa ya faras the songos. Imamu leme na mamanas mikongos.
Galakata pa mikoshi ya filuana. Chila fwayo kupuko mupando wa filuani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, awe, kitu ya zilevo kuna fuma.
Nexus Music Alpha Entertainment. Mr. Ngulube. Spark Smiling. Lawrence Molina.
Mr. Kelvin Countdown on this one.
Biggie Man Ishina Dash.
Oscar Oskido.
Los Firos.
Mose Dima.
Louis Daka. Bayoka.
Mind Boy.
Abinali Sigaona.
Culture.com.